Te whanake tuatahi, te kākano.
Te wahanga tuarua, chapter 2. Te mahi te kaumā toru, exercise 13.
Kei te haere koe ki hea. Where are you going? Here is the second dialogue, whakarongo ki ngā kōrero rero. Listen to the dialogue.
Tēnā koutou e hoa ma.
Tēnā koe e tio.
Kia ora rā e tio. Kai te pēhea koe.
Kai te pai. Me koe heini.
Ka nui te pai. Kai te haere koe kihea.
Ki ngā toa.
Ki te aha.
Ki te hoko kai. Me haere ahau. E noho rā e hoa ma.
Ai.
Haere rā.
Tēnā. Katia tō pukapuka. Now, shut your book, please. Whakahuatia ngā kōrero a tio mā. Please imitate the sentences of Joe and the others.
Tēnā koutou e hoa mā.
Tēnā koe e tio.
Kia ora rā e tio. Kai te pēhea koe.
Kai te pai. Me koe heini.
Ka nui te pai. Kai te haere koe kihea.
Ki ngā toa.
Ki te aha.
Ki te hoko kai. Me haere ahau. E noho rā e hoa mā.
Ai. Haere rā.
Now the dialogue will be repeated without Heni's part, which you should take.
Tēnā koutou e hoa mā.
Tēnā koe e tio.
Kai te pai, me koe Heni. Ki ngā toa. Ki te hoko kai. Me haere ahau, e noho rā e hoa mā.
Ai, haere rā.